Sam Apex.
Mr. Music Rhythm. Cool. Ima nyimbo eti ndi kusuka mavuto anga. Ima nyimbo eti ndi kusuka mavuto anga. Nikumba kupweteka koma sindi mazoko nezeka. Nikumba kupweteka koma sindi mazoko nezeka. Nikupweteka, 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 nikupweteka.
Nirusumuvuli ningimba kuti vintu vinitowele kacharo mukaliro mbosuzia sukuru nirumara nkocha malasha nakara kusuzika waka iladazi kumunda na jembe muchaka lasi nazipeza niri mufwaka kasi nchichi nirupu vya pacharo vapa piva nendara mavalije za kuti nirutire pagolezi soni kabazonda ya imba papi na woni kumbiro ya imbu kafu chiuja badata mkuromba kwa imo muni dangirire mumoyo wani chifuka nirumanya kutindimwe munga chinja waka umoyo wani.
Ima nyimbo iti ndi kusuka mavuto anga. Ima nyimbo iti ndi kusuka mavuto anga. Nikumba kupweteka koma sindi mazoko nezeka. Nikumba kupweteka koma sindi mazoko nezeka. Nikupweteka, nikupweteka, nikupweteka. Mutu wanga ukukweleza kotelo ndatopa ikuma mankwala nikudanda ula sopano moyo usuli gwino ntauyo maliza iyo mwe bina esa kukonda mutima wanga inasidwa magazi bina pelekedwa ni anzanga mulungu wanga kumamba nikuzipeleka ndika kwa inu dalisani chito za manya anga. Darisani chito za manja anga mulungu wanga kumwamba. Ima
nyimbo iti ndi kusuka mavuto anga.
Ima nyimbo iti ndi kusuka mavuto anga. Nikumba kupweteka koma sindi mazoko nezeka. Nikumba kupweteka koma sindi mazoko nezeka. Nikupweteka, 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 nikupweteka.
Kambura imwe ineparije ivyo ninga chita paneka. So send your power with a lot of fire. Bless my family and everyone.
Ama funa funa sola kwa zanga. Atenke ni moto dine wadala. Atenke ni moto. Ima nyimbo iti ndi kusuka mavuto anga. Ima nyimbo iti ndi kusuka mavuto anga. Nikumba kupweteka koma sindi mazoko nezeka. Nikumba kupweteka koma sindi mazoko nezeka. Nikupweteka, 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 nikupweteka. Ima nyimbo iti ndi kusuka mavuto anga. Ima nyimbo iti ndi kusuka mavuto anga. Nikumba kupweteka koma sindi mazoko nezeka. Nikumba kupweteka koma sindi mazoko nezeka. Nikupweteka, 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 nikupweteka.
Zam 8 Bass. Stream, download, and share.